soki moninga azwi ya yasepela lelo balatisi ngai mpete na musapi mama
Shout out.